Dr. Jelly Storyteller.
Hey, yo, Chihuahua, Chihuahua, them up for them, the tracks and beats.
Exclusive.
Washibuka shami we mutima wandi Ndeso vila na lelo le tuntafye wino Nakipata kutumashi wewe mona nebo tulande kopanono Shakuposele neshita twalalanda mkwangu fyanya Ule umfika na chimwela we mutima wandi ule tuntafye wino Nene wine tatimbepe we mutima wandi nende bema fye wino hey. Ushena wishiba ichukukuba kukwesu kukwene Kumaka yoveti, kumaka yanjini, kumaka yamfumu tata Nomba we mutima halionse, gana poka mana timpepeko Ufwaya ndelo mba fie chuma, na fimbi fia bachalo Nomba ulalaba, ichumecha bulomwe wa wishu wachafie Iwebo ulalaba, we mutima Number we mutima wandi fish of fire Wewo we mutima wandi ule tasha ya we Wewo we mutima wandi fish of fire We mutima, we mutima, we mutima Gana santa mukolo chelo Nsanga fia kasuba Nakatula, nakamwela kalepita Mbali la pompu ikatafoni Facebook, WhatsApp, that's what matters to me Ngana ikate chipingo kushipula Lelo pa social media Awe pena bulacha We mutima wandi wisha tishi Da untoto shesha kofie Ukunje busha au chukumona kasuba Ni kumakaya kwa lesa Nishibu kishobu shikunebo Eyo na tuwele pwita bupe na taite kuchalichi Nga tuwati tumone mufoni yandi Tamu shota doktan nangula bando Chupalile kwa tinomba Ubumi wandi ni kuchalo Insansa shandi mufilimba We mutima wandi wela e Ntwala kuchebo chakwalesa Kwa bensansa shamu ya 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 We mutima, we mutima ah, we mutima wandi ule tasha we mutima ah, we mutima wandi ule tasha Bantu umweo, eo ambela ya we Walivapo ukankala uku chilepia bachalo Number we mutima wandi fish of fire
Iwewe mutima
Wewewe mutima wandi ule tasha ya we Iwewewe mutima wandi fish of fire We mutima, we mutima, we mutima Kunu moku nebo nalikwe lofwa Lelo le sakatula mfunya babulofwa Ati kunu moku nebo shakwete pwinganda Nombale sakatula lelo wanchinda mika Mukutila unde kenta shele sapanchito Uwebo ukumbwa babosi kwa tinebo nalikuwa tatigiri Mukutila unde kenta shele sapanganda Uwebo ukumbwa manshoni we mutima ule yiwela mo Le fwayo mwana Lesa ampela mwame na la fwayo mwana kashi Chiria ampelo mwana kashi na la fungila vampundu Na la bakule abanandi ya bashakwata po mwana Ninjishiva we mutima mula ifi mfile pendesela Nomba filo kutasha lesa Nukulole la fiepa nchita ya
Uwe mutima
We mutima
Asante sana GM Sean.